Ichikope chalenga fine. Elisha na bashirikale impofu. 1 Isha mfumu 6 verse 17 kufika ku 23. Aba Hebele chapter 10 verse 30. Amapinda 24 verse 21. Iryo abashirikale babe na Syria bapalamine mukuti bamwikate. Elisha apepele kulilesa ukuti, shiumeni uluko lwamfimfi. Apopene, abashirikale, vale kele ukumona. Elisha elio aile, uko bali nokutila. Nkonkeni na ala mutwala, kumuntu mule sokota. Elisha tunguluile abashirika, abo abali mpofu kumukalamba wa musumbo wa Musamaria, muchalo cha Israeli. Elio Elisha kabili apepele kuli lesa ukuti. Lesa, isula menso ya babantu. Pakuti na kabili venga mona. Elio abena Syria va mweni okutila, vali mukati kamusumba wa Israeli. Infumu ya ba Israeli, ya lefwa ya okubepa ya, lelo Elisha atile. Vapeleni, ifyakulya nokuleka balelya muleke baye. Infumu yakonkele ifyasosele Elisha bamunyinane. Infumu yakwa Elisha ikankala pabalwani bonse. Lesa ali twebo kutila tuilalandula ichibipile kubalwani besu pantu. Lesa atila mwilandula ninenkalandula. Ichilandushi cha kwa Yehova. Lesa kabili atile, umulwani wobe, ngaline nsala, mupele fyakulya, ngaline chilaka, mupele amenshanwe.